unajua mwido we mbokwe na unajua mbokwa kile wanachizaje ujue
Sacha
wakilewa wabongwa nacheza hivi tu wakivesha wanangwa naruka hivi tu amelodi wanangwa nacheza hivi tu macho macho masela nacheza we wote tucheze hivi hivi hivi
ah kumbe unajua
hivi 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 lisani au juu hivi hivi hivi
we kumbe unajua asaidia alikuwa yapa
nilimuonga gaela yule demu nakumbuka acha hiyo nikajika kamua gapa kaela kusuka ila tatizo lake nikimuomba na susa nimelia ndaogo tulika anke uchaifuta choke to nipe 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 nipe
wene sawa
nipe nipe na usipo nipa mwenzako
napanga
nipe 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 nipe
wende sawa
nipe nipe sipo nipa bebe chaya
napanga
aisema kilewa yule dadao ni aibu nikaagiza kreti aleo ya pandishe vaibu ona amekuja geto amekunywa saba amesima asa nachagua mimi niende mbele niende nyuma mbona uchamu nipe 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 usipo nipa nisivani
napaga
nipe 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 usipo nipa jeni bebe
napaga
na mchuma nilimuomba show haka sema mchaido ninachotaka nimpe mbambe mbi nimpe mimuni sobisho na sario kama nio wase unajona kungwe fundi wakonda kari yako
shimono
nipe 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 usipo nipa mwenzako
napanga
nipe 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 joto joto nipe nipe usipo nipa jakitoto
napanga
mara kanza kusema eti baby moyo waenda bio alafu na kukumbusha hiyo njia tunapita sio natamani kuinama tatizo lako unabaluza kama safari ya Mbagala na kuomba tusipitie buza weka tena
kumbe unapenda kicheza
hivi hivi hivi
ningeteremka
hivi hivi hivi
unapenda kidan
hivi hivi hivi
anwa papa
hivi hivi hivi
hasa mbona umerudia hiyo hiyo jamaa hebu ngoja nikupe nyingine hapa sikia
kwa majina naitwa sina kitu tunuku toka joy na kama ukibisha kamulize joy sio za kukali wewe
ah we nakuwa chizi we nakuwa chizi we
Bwido
asa potanchimbe
badula kasema sacha kwenye biti tatu pili masala unasibiti na ulise masela umsondo bibi na ulisa tandare nana kwa kibiti
haujapua
weze nime kuchapa shambale haujatoka tufesa mbongo chitumasuna Nagaru, prosciutto bongo, shakal bongo bongo, kemana bongo, agole mwisho, festiventi chama, msasi pi, papai san.
Wesa!